phoenix.com.
Sikujui unijui my guy. Kiatu nimedunga, you can never walk a mile in my life.
Just know him tani ngori. Therefore is a changia story. Just know him tani ngori.
Okay.
Therefore is a changia story.
Wash I dos nja. Na stova ina kitumbu ya medos ba. Blues killer saka yudi ya drug ba. Solution to ilikuwa ni drug ba. Basi drug ba. Kuna friends wangu close I say wali drop shule. Kuna face flani wali wa drop bure. Pata roulette, ni mnajua bata bullets. Kama ni fortune, ni maipata bure. Unaongea mlango aje na misi bichi. Unaongeza mchuzi kwa story kwa na dishi. Vitu nimefanya tundu niweze ishi. Au nijui na ni just leave me.
Sikujui unijui my guy. Kiatu nimedunga, you can never walk a mile in my life.
Just know him tani ngori. Therefore is a changia story. Just know him tani ngori. Therefore is a changia story.
Sikumkosea na nilisema sorry. That's where with the changia story. Nimedunga black juu chini na wanasema nini. Yangu sio easy ubani na majini. Kalesa highway na kaa nimechizi. Nimetoka far wezi nikanja na uli. Nikiwa kales bado life ni bully. Weni badi mipia sim rahisi. Unijui, you only know my naji. Tofauti ya crop top na bui bubi. Another man's food na yangu ni ya wadrubi. Usibanje tena juu, unijui.
Sikujui, unijui my guy.
Therefore is a changia story.
Kiatu nimedunga, you can never walk a mile in my life.
Therefore is a changia story. Just know him tani ngori. Therefore is a changia story. Just know him tani ngori. Therefore is a changia story.
And if I die today, tell my mama I was a dreamer. Lakini circumstances ilifanya nikaharibu jina. Now I pray my soul survives. Siku moja nirudi home. Now I pray my soul survives. Siku moja nirudi home. Nirudi home.
More music at NigerPhoenix.com.